Onyamba nonjagala nyakuwa buli kirungi kyoyagala mama
tonkoya omukwano tonkoya amasimu gonga kubagaba bise buliro batonjagala mama tonkoya omukwano tonkoya amasimu gonga kubagaba bise buliro batonjagala
ekitufu nze kwagala nayo labika tonjagala Chenkuzudeke chitufu olimulimba Nechisingako kafuneyo mulala Lumu kuvalentine wanimba Jogenda wa mami Nakusanga kubicho line ape Eranga muli ape Choka buli wenda ba ave ya gala Buli razi feeling jezinda lusa Kale nkusabo nyambe Onkisinge konange mbere hape
Tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala
Neba obi bantamye Ntiono we rubiri Ntiono we mengo Jobu jukiro we udo Na woko morimu bantamye Abo bokora nabo Yenga banji nyo Zabo mpulira bankese Kwetuka kuba kazi ni nentama Jono ye kazi ni wange owe buloba Muto wange anzira kowe kasubi Ha! Wawulobu nzanye
Tonkoya Omu kwano tonkoya Ama simu gonga kuba kaba pise Buliro batonjagala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala
Nagenzeke wasenga Nemubuze chokukola Gana maziga gampita munkaba Kasimanyi chakukola Ndabyo muwala gwenjagala nze Alabi katanjagala Sindise message nenko wanze Nayo muwala tanjagala Banku vye vikonde na mwe muchiraba Olobu lunjibu muwala Senga gendo mugambe mfa Kati nzira kuchupa
Tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala Tonkoya Tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala Mama tonkoya Omu kwano tonkoya Amasimu gonga kubagaba bise Buliro batonjagala